Lord, your mercy and favor is all we need. Forgive our sins, O Lord, Son of David, have mercy on me. Somo letu la leo litatoka kwenye kitabu cha Yohana 10:10. Utanisaidia kufungua kitabu cha Yohana sura ile ya 10 mstari ule wa 10. Yohana sura ile ya 10 mstari ule wa 10. Biblia inasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Nitarudia. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Amen. 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 Kabla hatujaingia kwenye somo letu la siku ya leo, kuna jambo moja ningeomba tulizungumze au tupeane maarifa. Ikikupendeza na kwa kadiri Roho Mtakatifu atakavyokuongoza, jiulize una miaka mingapi. Kama umri wako unazidi miaka 33, maana yake miaka 34 na kuendelea, jua ya kuwa wakati Bwana Yesu ana umri wako au umri ambao umezidi aliyokuwa nao wa kwake, tayari alikuwa akitumika na Mungu na ndio alikuwa anakamilisha kazi ya msalaba. Je, unafanya nini na maisha yako? Kabla hatujaingia kwenye Yohana 10:10, jiulize tu, ninafanya nini na maisha yangu? Ninafanya kitu gani na maisha yangu? Ninafanya jambo gani na maisha yangu? Kama mfalme wa amani akiwa na miaka 30 na kadiriwa alikuwa na miaka 30, tayari alianza huduma. Na alivyofika miaka 33 inakadiriwa alikamilisha huduma yake. Maana yake ni nini? In these 3 years he made sure he lived his life with a big impact. An impact that you cannot even compare with any impact that you have ever experienced in your life. Ambayo ime last generation to generation. Miaka 2000 iliyopita, jambo alilofanya pale Kalivari mpaka leo linaishi. Yeah, what am I doing with my life? Umri wangu unaenda. Ninazidi kuwa mtu mzima. Na huu utu uzima ninafanya nini na maisha yangu? Kuna vitu vingi sana tunavipa nafasi. Lakini wakati tunavipa nafasi tunasahau kwamba ni maisha ya mpito. Utafika umri ambao huo hivyo vitu unavyovipa nafasi huwezi vipa nafasi tena. Ninaweza kukaa kwenye TV naangalia worldly movies, naangalia worldly series, whatever the case is, for hours. Lakini siwezi kukaa for 5 minutes nikasoma Biblia. Lakini siwezi kukaa for 5 minutes nikafocus kwenye kazi ninayoifanya au biashara. Tunatumia mabando yetu wenyewe kuingia kwenye ulimwengu wa social media na kujirudisha nyuma wenyewe. Hivi huwa tunakumbuka kama tumebeba mataifa kwenye viuno vyetu. Mataifa tumeyabeba kwenye matumbo yetu, kwenye viuno vyetu. Unatamani kuona generation ipi inazaliwa na wewe. Leo hii tunatembea kifua mbele. Tunasema sisi ni wana wa Ibrahim. Ni kwa sababu I make the most of it of his life. Unachokipa leo priority kwenye maisha yako kitakuwa na msaada kesho kwa generation yet unborn. Ninachokipa leo pa kipaumbele kwenye maisha yangu. I'm talking to someone. Kabla hujaattempt kufanya kitu, jiulize, is it worth it? Yesu angalikuwa anapoteza muda, miaka 3 isingalimtosha kufanya alichokifanya. Kitu alichokifanya Bwana Yesu, pengine kwenye ulimwengu wa sasa hivi, mtu angetumia hata miaka 100 na asingeweza kukamilisha. What am I doing with my life? Mungu ameniamini na familia. Mungu ameniamini na watoto. Mungu ameniamini na mume wangu na mke wangu. Mungu ameniamini na kazi yangu. Mungu ameniamini na hili na lile na hili. Lakini je, mimi kama mimi, where is my focus? Mipango yangu ikoje? How disciplined is my life? Kama ninaweza nikakaa kwenye Instagram for 4 hours, I just scroll. Lakini siwezi kukaa hata dakika 5 nikasoma neno. Nasema siwezi kusoma neno maana sielewi. Lakini jambo lolote linaloendelea duniani ninalielewa. This is very sad. Kwa kabla tujaingia kwenye somo la leo, think about Jesus. Wengine tumesha mzidi hata umri Yesu ambao alitumika hapa duniani. He served only for 3 good years, as recorded. Akiwa na miaka 30 mpaka miaka 33. Lakini tunaona matokeo yalichokifanya. Fanya maamuzi leo. Fanya maamuzi leo. Usijifikirie wewe. Fikiria uzao wako. Fikiria wanaokuja mbele yako. Leo hii mimi na wewe tunaishi in bondage. Tunaishi kwenye laana mbalimbali. Ndio tunaomba maombi, tunafanya maombi, tunakuja kujua kama kuna Kristo anatufungua kutoka kwenye vifungo mbalimbali. Yesu leo ametuweka huru, hajatuweka huru kwa ajili yangu tu mimi na wewe. Ametuweka huru kwa ajili ya vizazi na vizazi vinavyokuja. Mungu hajakupa simu uitumie kwa ajili ya mambo ya dunia. Mungu hajanipa simu nitumie kwa ajili ya mambo ya dunia. Let's challenge ourselves. Jiulize tu mimi, muda ambao nakaa na scroll on social media hivi, sio muda ambao ningetakiwa ni focus na maisha yangu? Muda ambao tunaweza tukakaa tunabishana kuhusu mambo ya dunia hii, politics, mpira. This is something that will never pay us. Kwa tunakoelekea tutadaiwa. Leo hii tumdai baba yetu Ibrahim chochote because he did his part. He did his part. Leo hii tumdai Jesus Christ of Nazareth chochote. Kwa miaka 3 he played his part. He did his part. Discipline. Kabla tujaingia kwenye somo la leo, I wanted me and you to remind ourselves, kuna wengine tunarudia tena, kuna wengine tumeshazidi umri ambao Bwana Yesu aliishi hapa duniani. Inakadiriwa he died when he was only 33, akiwa na miaka 33. Sijui wakati tuna picha kwamba alikuwa ni mbabu kwa ajili ya ile hekima aliyoibeba. Kuna mtu unaweza ukafikiria baba alikuwa mtu mzima sana. No. Alikuwa ni kijana, kijana aliyebeba maono, kijana aliyeshikilia maono yake, kijana aliyesimama na kuamua. Na leo hii mimi na wewe tumekombolewa kwa damu yake kwa sababu aliweka nia na aliamua. Tunaweza tukakaa kwenye simu unaongea masaa 3. Lakini ukimaliza ukaambiwa jamani tuombe hata 5 minutes, unasema ninasinzia, unasema nimechoka, unasema nina ubizi leo na kazi nyingi. I'm talking to myself, I'm talking to someone. The Holy Spirit is communicating to me and you. Maana somo la leo linapita kwenye hichi ninachokisema. Kabla tujaimba kuingia kwenye somo la leo ambayo itakuwa very short and very straight, please assess your life. Wake up. Baba zetu walilala usingizi. Please don't sleep. Mama zetu walilala usingizi. Tafadhali usilale. Leo hii watu wanateseka na umaskini. Ndoa zinavunjika. Umaskini. Ndoa zinavunjika. Magonjwa ni kwa sababu men slept. And when they slept, adui alikuja akapanda magugu. Muda ambao tunakaa tunascroll kwenye social media, kwa nini usikae ukafungua Biblia yako? Kwa nini usikae ukaanza kutengeneza ukasema Roho Mtakatifu, ninaomba unisaidie jinsi ya kuendesha maisha yangu? Kwa nini usikae ukafikiria kwamba natakiwa nikafanye ABCD? Keep yourself busy. Weponi ambayo shetani sasa hivi anaitumia kutumaliza inaitwa social media. tunatumia bando letu wenyewe. Na ndo somo linaloingia leo. Bando letu wenyewe. Kuharibu maisha yetu wenyewe. Na tunasahau sio maisha yetu. Kuna watu tumewabeba wanakuja, wanaitwa watoto wetu, wanaitwa wajukuu zetu, wanaitwa vituko vyetu, watatulaumu because we didn't stand up and rise. The Bible says arise. What did Jesus do kwenye hiyo miaka mitatu? And what am I doing sasa hivi? How old am I? What am I doing with my age? Nimesema wengine tumesha zidi hata umri ambao Yesu aliishi hapa duniani. Lakini there is nothing we are doing. Not to speak of our spiritual life. Kila siku tunasema we are babies, we are still babies, we are still babies. When will you stop taking milk na ukaanza kula vyakula vigumu kama baba yetu Paulo alivyotufundisha? When will you stop? When will you make a decision na kusema enough is enough? Simu yangu haitani control hata siku moja. Dunia haitani control. TV yangu haitani amulia. Unatumia pesa yako kwenda kushinda kwenye mpira kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na wewe ni baba, na wewe ni mama ambaye kesho kutwa kuna uzao unapita ndani yako. What do you expect? What am I expecting? What are my expectations? Unaweza ukakaa mahali na mashow steam na piga story na washikaji hata masaa manne. Lakini unaambiwa tu sikiliza mahubiri au soma neno hata kwa sekunde, hata kama ni dakika 10 tu, huwezi, hutaki. Which future are you building? Which future am I building? Ninatengeneza kesho ya aina gani? Somo la leo ni Yohana 10:10. Mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Ninaomba sana. Hili ni neno ambalo tunalitumia sana kwenye maombi wa Kristo. Lakini tunasahau jambo moja. Satan is sio mwizi tu. He is also a giver. Ni mtoaji. Yes, Shetani ni mtoaji. Shetani ni mtoaji. Shetani haji kwako akaiba hivi hivi, hapana. Anakuja na mpango. Muulize mama yetu Eve, atakwambia. Shetani hakuja akaiba mahusiano yao na Mungu hivi hivi, hapana. Alimpa tunda. Alimwambia kula tunda. He gave an option. So Satan, when he wants to come and steal from you, he doesn't steal only. He makes sure he gives you an option. Akitaka kuvuruga ndoa yako, havurugi hivi hivi. Haingii hivi hivi. Wewe ndo unatakiwa umpe ufunguo. Na ufunguo ni nini? Anakupa. Anakupa a plan. Zini, uzinzi. Anakupa a plan. Shetani hakumuingia Yuda hivi hivi. Alimpa 30 pieces of silver. So he is a giver too. Shetani hakumwambia Yesu hivi hivi mambo yote, hapana. Amegeuza ili jiwe kuwa mkate. That I can steal your relationship with God. So that's my target. Anachokuletea Shetani leo kinaweza kaonekana very pleasant. Hii movie ni nzuri sana. Acha tu niangalie, kwani movie ina shida gani? You don't know the plan. Movie inajaa last. Uzinzi kwenye movie, ulevi kwenye movie. That's what he wants you to get. Ukitoka hapo unafungua page za pornography, unaenda kujiridhisha kwenye masturbation. Am I speaking to someone? Am I speaking to someone? The Bible says in the book of 2 Corinthians, Wakorintho wa pili, sura ya pili, mstari wa 11. Shetani asipate kutushinda, maana tukosi kuzijua fikra zake. Fikra za shetani ni zipi? Ana mkakati. Haji kwako akaiba hivi hivi. Lazima akupe mkakati. Kwa sababu umewekewa ukigo. Ukizaliwa mara ya pili unazungushiwa ukigo. So hana entrance. Anachokifanya, he offers you. He is a giver. He gives you. And when you get it, na ukarelax na anachokupa, ndo anako kumaliza. Be very careful. Be very careful. Shetani akwambia eti haizi kukufanyia matangazo. Leo akakwambia mimi leo ndo navunja ndoa yako. Hapana. He will introduce friends. Hata kuletea marafiki kwanza. Utawakumbatia wale marafiki, utasema hao ndo marafiki zangu. Hawa ndo nitakaoshikamana nao. Kupitia wale marafiki sasa ndo anakumaliza. Ndoa yako inapotea. Shetani haji kuharibu mtoto wako hivi hivi. Anakuja kuharibu kwa kukuletea malezi mabaya kwa mtoto wako. Mtoto wako anakuwa katika malezi mabaya. Unajiuliza hii tabia amezitoa wapi? Mbona ameharibika? Hujui lango lilikuwa ni malezi mabaya. Unakaa mtoto wako anakaa kwenye TV anaangalia mambo ya dunia hii. Mtoto ni mdogo lakini anaweza kaimba nyimbo za dunia zote, anakatika anavyoweza na wewe unampigia makofi and you are proud. You don't know, ni mbegu inapandwa. Shetani hakurupuki. Ana mikakati. Hasa kama we don't pray for the spirit of understanding, roho ya ufahamu kila siku itatusumbua. Usikubali kupelekwa na hii dunia. Chochote unachokiona leo kinakuvutia, kinakutamanisha, kinakufurahisha kwa macho. Biblia inasema alivyoona inapendeza kwa macho. Inapendeza kwa macho, alivutiwa na macho. Mama yetu alivutiwa na macho. Eve alivutiwa na macho. Kwa macho aliona ile epo akatamani. Kabla ya kutamani shetani alikisha anapika mkakati mzuri kabisa. Leo hii umekula maepo mangapi? Ambayo haya maepo ukimaliza kula tu ndo una come to realization kwamba something is stolen in my life. Kuna kitu kimeibiwa. Kwa kabla tujisema shetani ni mwizi, haibi kwanza, he gives you. Lakini akikupa ni lazima ulipe. You must pay. There is no a free gift from Satan. Hakupi hivi hivi, lazima utalipa. Anakupa series unaangalia. Ataiba. Sasa katika kukupa kwanza he gives you series to watch. Ataiba your fellowship with God. Ataiba your duties as a wife or as a husband or as a child at home. Au kama mfanyakazi wa kampuni fulani. Hajamaliza hapo, ata entertain ile movie, ahakikishe ina mambo ya ajabu ajabu ambayo atakufanya uanze kuentertain, kuingia kwenye pornography. Na hujaishia hapo, anahakikisha anakumaliza na masturbation. He gives. Unatembea barabarani, anahakikisha anakupa kila aina ya mwanamke unakutana naye barabarani. Kama unatoka kituo kimoja kwenda kingine, unakutana nao kila aina. Anahakikisha anatoa, anakupa package ya kueleweka ili mpaka unafika umeanguka katika dhambi. Na baada hapo anaiba kilichoko ndani yako. So that's a plan. So Satan is very strategic. So usikubali shetani akapata kushinda. Shetani akurupuki, anahakikisha anaita roho kwanza ya magomvi. Anatoa kwanza roho ya magomvi kwenye ndoa yako. Ikisha kubali tu, anaharibu, anapita. Roho ya kiburi kwenye ndoa yako. Roho ya hasira kwenye ndoa yako. Hampati kuelewana. The Bible says, and the two shall become one. You are no longer one, you are two. Then he does whatever he wants to do. Destruction. He destroys your marriage. Haji hivi hivi kazini, akakuharibia kazi yako na bosi wako, hapana. Anahakikisha anakupa kuiona kazi yako ni mbaya. Anahakikisha anakupa kumuona bosi wako ni mbaya. Anahakikisha anakupa kujiona yani kama naonewa hapa kazini. Ukishaingia tu kwenye lile, basi unaanza kudharau kazi yako. Anahakikisha yani unavuruga vuruga vitu. Baada hapo he steals your job. You are fired. Ukisha kuwa fired, no, you come to into realization kwamba, what is going on? Remember David. Alimuona Bathsheba jamani. Alimuona Bathsheba. Kwa shetani offered Bathsheba. Akaiona the look. Alivo offer tu ile the look. David akaingia katika dhambi. na Satan stole whatever he wanted to store from him. So stealing ilikuja baada ya kuoffer. He doesn't steal without offering. He must offer you something. Be careful. Amka kutoka usingizini. That's what he does. That's what he does. Ndo alichotaka kufanya kwa Yusufu. Yusufu lakini alifunguka macho akasema hapana. Don't play with me. Don't play with me. Usicheze na mimi. Alitoa offer. A woman is standing before you, right before you in your presence. Ye, utalala naye au utafanya nini? Lala naye ni kutoe kwenye hiyo throne ya kuwa waziri mkuu wa Egypt. That's the target. I disqualify. Nikakushitaki mbele ya kiti cha enzi. Kwenye mahakama ya mbinguni. Mahakama ya mbinguni inakuwa recorded kwenye Ayubu moja. Nikakushitaki kusema Yusufu hakualify. Muangalie unayemwamini. Kwa leo hii mataji mengi yametolewa kwenye maisha yetu kwa sababu shetani ametuzidi. Shetani hakuharibitu kazi yako, anakupa uvivu wa kuamka asubuhi. Anakupa usingizi mzuri. Unasema haya nimeusingizwa asubuhi na nisumbua kuamka kwenda kazini. Leo hii kazini umechia kwenda siku ya kwanza. Kazini umechia kwenda siku ya pili. Kazini umechia kwenda siku ya tatu. Kazini umechia kwenda siku ya nne. Hushtuki, kazini umechia kwenda siku ya tano. Bosi anasema enough is enough. You are fired. Ameiba kazi yako. Kamalizana na wewe, anaondoka. Na usingizi, unakuwa huna tena. Maana huna kazi, una mawazo. Kashamalizana na wewe. He comes only to steal, to kill, and to destroy. Akimalizana na hizo mission, amepita hivi. Unasema natamani niamke usiku kuomba. Lakini sielewi na uvivu unatoka wapi. Usijali. Anahakikisha nakupa usingizi mzuri. Na njozi nzuri. Na science nayo inakusapoti. Unatakiwa ulale vizuri ufanye nini. Alikuwepo mfalme wa amani. This man was not sleeping like we think he was sleeping. If only he was sleeping the way we think he was sleeping. Mimi na wewe tusingekuwa leo hapa. Discipline your life. Discipline your life. Amka kutoka usingizini. Shetani anaingia kwenye ndoa yako anavuruga. Shetani anaingia kwenye uchumi wako anavuruga. Shetani anaingia anafanya uharibifu kwenye afya yako. Kwa sababu ni wewe mwenyewe ndio unayemfungulia mlango na anakupa kitu unachoona ni sawa sasa hivi. Baadaye anakigeuza na kinakuwa shubiri kwako. Amka mpendwa. Tuamke kutoka usingizini. Tutadaiwa mimi na wewe. Hawa watoto ambao Mungu ametuamini wapite kwenye viuno vyetu, kwenye matumbo yetu. Tutadaiwa. Amka. Kuanzia leo, chochote unachoona kinakuvutia kwa macho, kimbia. Ni mtego. Shetani anakutegea ili uangukie hapo. Akimalizana na wewe, anavuruga maisha yako. Anaiba kila kitu na anapita hivi. Anaondoka. Kabla hujasema, nataka sijui nikasali kwa mtumishi huyu. Nikatoke nikasali kwa mtumishi huyu. Maana natafuta miujiza, natafuta unabii, natafuta hichi na hichi. Mathayo 6:33. Utafute kwanza ufalme wa Mungu kwanza. Haya mengine yote Mungu ana uwezo wa kufanya kwenye maisha yako. In a snap of a finger. Stop going around seeking for wrong solutions. Unatafuta suluhu ambazo ni tofauti. Naweza kusema suluhu zenye makosa. Deal with your character. Deal with you kwanza. Ask the Holy Spirit. Change me, fix me, mend me. Maana tatizo la kwanza ni mimi na sio haya matatizo mengine yote ninayoyaona. Hapana. Haya matatizo mengine yote ninayoyaona sio. Lipo tatizo na sio haya ninayoyaona. Ni kitu ambacho nazikayo tutafakari sana mimi na wewe leo. ni siku ambayo ndiko ni wakati ambao ndiko tukae sana mimi na wewe katika kujitafakari. Tuvuke. Tumewekewa mikono mingapi? Tumeombewa mara ngapi? Leo hii unaona tatizo limeondoka lakini narudi pale pale. Kwa nini? Kwa sababu tunadili na nje. Kikombe chetu sisi Mafarisayo na Masadukayo tunakiosha kwa nje, lakini ndani kimejaa uchafu. Kuna huyu mtu wa ndani anahitaji msaada. Na shetani anajua hatutaki kushughulika na mtu wa ndani. Ndio maana kila siku anatupa options. Nenda kanisa hili, toka kanisa hili. Nenda kanisa hili, nenda kwa mtumishi huyu, toka kwa mtumishi huyu. Na kwa sababu anajua tumekuwa vipofu. Hatujui ya ndani ya kikombe. Ndani ya kikombe kunahitaji kufanywa usafi. Ni kikombe ambacho Bwana Yesu alisema na Mafarisayo. Mnaangaika kusafisha kikombe kwa nje, lakini hiki kikombe ndani ni kichafu. We must pray the prayer that we are asking God to cleanse us from the inside. When we are clean, whatever we ask in prayers, it is ours. Kukaba tujakimbilia chochote, let's deal with us kwanza. Kwa sababu whatever we are tunachokimbilia leo hapa ulimwenguni tutakiacha. Kwa hiyo maana shetani anatudanganya, anatuambia kwamba tufate vile ambavyo ni vya temporary na sio vya permanent. Nenda kanisa fulani, nenda kwa mtumishi fulani. Unaona kabisa ana compromise the gospel, lakini unaenda hivyo hivyo kwa sababu unatafuta kufanikiwa. Amka kutoka usingizini. Ask God, what am I doing in my life? When was the last time nilikaa tu na wewe Mungu wangu tukasoma neno? When was the last time nilikaa tu na wewe tukaomba? When was the last time nilikuwa na fellowship na wewe Mungu wangu mzuri? Kwani I beg from you, but I don't give anything back. You wanted my body as a holy living sacrifice. Nafanya nini na mwili wangu? Nafanya nini na macho yangu? Macho yangu yanatazama nini? Midomo yangu inaongea nini? Masikio yangu yanasikia nini? Ninaenda wapi? Zaburi ya kwanza, ninafanya nayo nini? Zaburi moja, ninafanya nayo nini? As a Christian, that's what you want for me. Kuishi sawa sana Zaburi ya kwanza. That's what you want for me. The rest is not my business. You supply all my needs according to your riches glory. Lakini nimepumbazwa na deception za shetani. Biblia inasema kwa Zaburi ya kwanza, Zaburi moja. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndio impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki. Hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Zaburi moja, First Psalm. Iseme na mimi na wewe, Psalm 1. Iseme na mimi na wewe. Izungumze na mimi na wewe jioni ya leo. Amka kutoka usingizini, shetani asikushinde tena. Umeshazijua fikra zake. Chochote kinacholetwa mbele yako na kukutamanisha kwa macho, lakini Roho Mtakatifu anasema hapana. Sikiliza sauti ya Roho Mtakatifu. Usikubali kuwa deceived na macho yako. Macho yatakudanganya, lakini Roho Mtakatifu atakwambia iliyo kweli, sawa sawa na neno la Mungu. Amen. Amen. Amen.